uso lugendo luambu wa muko okusinga kwetulowoza abantu banji bwebava okulemererwa esubi bambi nerigwamu naye nkukakasa abatava mu lugendo baluwangula atera bamalako mirembe siibye mukama opangusa luno lugendo esala nasaba era bwotyo mukama nontusa emirembe siibye mukama webale luno lugendo esala nasaba era bwotyo mukama nontusa emirembe siibye mukama webale
tera tumale ko mirembe